titingundo waphela iminyaka asibuzi ukuthi ngifike kanjani lana asibuzi ukuthi ngifike kanjani lana usho thinking kuwe hawks me